character.
She got it, skill.
Prince Tully Sykes.
Him goom. Abba gamba la mamba. Nasaga sum. Kile tau shamba na chamba. Zoom. Nisha fungi ya mekanda. Na wapa boom. Chupa ya tequila na wapa.
Mate 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 waye TDT. Wote ni waka mate maka TDT. Ni wapake maka mate nile TDT. Wanifanye ni date niwe CCG.
Mate 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 waye TBT. Wote ni waka mate maka KBT. Ni wapake maka mate nile TDT. Wanifanye ni date niwe CCG. Wanga, 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 wanga. Umwendo wa wanga.
Amazing, gondo olinkoni na geuka nyoka. Makuri manguri bebe ni marepa marapa. Marapa batiri wanapata kiki wanatakata. Wakaze msuri, umdundo tawabaka fongo so mtu mzuri. Chemsha bongo blaza kaka, bongo flavor aduri. Fongo ipaki singeri, ina wasesi atari. Chura shake wa pari, ujanja mwingi mbere kiza muri na ngedereza. Hena kimbiza kimya kimya kerere atapiga wao. Chejiji na msaga sumu fongo ndo kabari ya. Rigi ngumu mtu mzima na wongoza kwa mabao. Timbwiri timbwiri ribomla piri piri. Baringi swaga mtumbiri mangatere pandamori. Timbwiri timbwiri ribomla piri piri. Baringi swaga mtumbiri mangatere pandamori.
Wanga, 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 wanga. Umwendo wa wanga. Wanga, wanga, wanga. Twende wanga. Wanga, wanga, wanga. Umwendo wa wanga. Wanga, wanga, wanga.
Kuteleza sio kuanguka. Ubaya kushindwa kunyanyuka. Present selector. Wape utamu utamu utamu. Kitambo njunga kwa sasa ni swaga zangu mi. Mademu wa watakidera wanataka. Kiseni na eka pendeza metupia. Kista misifa mependeza metupia. Twende mise selecta baba. Uoge ako tumze baba. Maji ya shingo aroeshi kopia.